It's Amon Vasos production. Production.
Hey. Yeah. The West Minister of Love. Let me sing it.
Nimbeko.
She's looking to my eyes. Kumani sekelela. She's touching in my shoulder. Akundi uza mau ono ngona. She appreciate whatever I've done for her. Aga kalanda zinzake zoma malankula. Akuti ndine. Yemwe anaona. Yemwe ntima wake unasankam. Akuti ndine. Yemwe anaona. Yemwe ntima wake unasankam. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. She rely on me. Wandika kamila, akuti ndinendeka ndipo sakuona wina. She in love with me. Anakonzeka kuti sakusaka wina. Ndima make simgalove kodi ina.
Yina, wina, pamuna wina.
Ama ndilangiza, akuti ndisinte. Kakali delo sinta sinta akazi delete. Love is the magic, it has changed my life. Akuti tilimbike, together we can lies. She know kuti ndilibe drama koma kakala pagulu pazinzake. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. Of her life, akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life, akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life, akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life, akuti ndine. Yemwe amalota akagona, akuti ndine.
It's Amon Vasos production.